Pressure from NigerRemix.com.
Shemugantongoza. Malaya, awe, jina langu la utani lo. 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 No losi, when you see me kapa move like bossy. This is our dosi, they like to take photo, me I take pose. Yeah, mademu ananita kasi tongozi. Nimezi choka simu za kina lozi. Nikuna teacher konde mkombozi. Wanango wakitani chafozi. Shemu, shemu, shemu. Spendi, na sipendi kulala weekendi. Napenda watoto wenye mzigo na mtindi. Na wakati wa kulala pisizi zwe chache zwe nyingi. Mana watoto anapenda shilingi. Yani pesa kama una watakutesa. Ayu